cyo kuri wa gatanu abaturage bari hagati ya 5,200 nk'uko babivuga bazindukiye mu gikorwa cyo gusarura ibigori bigeze mu kagari ka Gasagara mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nta gihe kinini bamaze bari muri ibyo bikorwa kuko umuyobozi wa koperative abaharanira ubukire Gasagara Bwana Gashugi Telefone yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Hari mu masandiri n'igice ubwo aba baturage bari bicaye nyine barimo kugenda bavovura ibigori, hanyuma nibwo twagiye kubona tubona ikirinde muto ariko urebye kugira ngo kirinde muke byakewe n'uburemere bw'ibigori, wenda hiyongereyemo n'akantu k'akayaga kubera ko imvura yari itangiye gusa naho ishaka gukuba kugira ngo igwe, hanyuma kiramanuka cyose n'ibintu byose kirahirima kibwira abaturage bari barimo bicaye imbere bavovura ibigori barimo gushareka hejuru. Bagenzi banjye bapfuye mbareba, abandi twagiye tubakuramo aho tumariye kugisenyera tukagenda tubakura hagati y'ibiti n'ibigori byababundikiye.
Amakuru amaze kumenyekana, inzego zinyuranye zahise zihurira muri iyo mirima y'abaturage batangira gutabara bari bagihumeka. Nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, abantu 10 bahise bitaba Imana, abagera kuri 36 barakomereka. Kuri ubu barimo kuvurirwa mu bitaro bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nkuko bisobanurwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Abarokotse iyo mpanuka ubwoba ni bwose.
Ubwo babibonye mbere Imana agira ati ibigijijeyo twe twasigayemo bigenda bitwibenura hejuru. Ubwo rero habayeho urugamba rwo gutemura bya biti babikuraho n'amabati kuramo imirambo.
Hari harimo abaririmbyi bacu dusengana Mutoni Wase ariko ararembyeho, ntabwo turamenya amakuru ko ari muzima. Harimo na Uwizeyimana Oliva, harimo n'umukecuru wacu yatashye, barahari benshi. Guteka byatunaniye, uri kugenda ukumva amaguru ari gusubira inyuma, ukumva umugongo wacitse, byaturenze.
Nanjye mfite ubwoba bukomeye cyane
kubona abantu mwagendanaga mwasabanaga ukabona baragiye, ni inkuru y'incamugongo.
Ikibazo n'ubu nanjye sindanatekana rwose, nanjye ndi gutenguha, ni Imana yandokoye mbese.
Usibye abakomeretse ndetse n'abamaze kwitaba Imana, abaturage baravuga ko bahombye ibigori byari bimaze kwera ari byinshi, kwiyinjira yahise bibundikira, ibindi abantu benshi bagenda babikandagira. Ntibaramenya amatoni yaba yangirikiye muri iyo mpanuka.
Ni igihombo twagize nka koperative abaharanira ubukire Gasagara, kuko nanjye ndi umunyamuryango nayibagamo.
Turahombye cyane.
Twibaza tutese wenda ko twe dufite abakozi batandukanye, wenda muri ibi bigori harimo ababa bagezemo tutazi, n'igihombo cy'ibigori dufite. Kandi urabona kino kirere nacyo gishobora no kuza kikajya ntikigire n'ibyo dukuramo. Twaba twacitse n'intege n'abantu bacu twabuze.
Kugeza ubu icyateye impanuka ntikiramenyekana, ariko umujyi wa Kigali utekereza ko byatewe n'ubwinshi bw'abari muri iyo nzu. Urujeni Martire n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Umunsi bari baje kwanika ibigori byabo, ariko imvura isa n'ikubye ikubye, baza kugama bajyamo ari benshi, kandi ubwanikiro budafite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi icyarimwe bangana gutyo. Nibwo rero umuyaga wahushye birabagwira, hagira abahasiga ubuzima. Abahasize ubuzima ni abantu 10, hari 36 bakomeretse babajyanye mu bitaro bya Masaka, n'umuyobozi w'umujyi ari ku bitaro bya Masaka kugira ngo akurikirane uburyo bitabwaho.
Urwego rw'ubugenzacyaha rwahise rutangira iperereza ngo harebwe icyaba cyateye impanuka, ariko kugeza ubu ibyayivuyemo ntibiramenyekana. Iyi nzu abaturage banikagamo ibigori yari imaze imyaka 3 ikoreshwa, ariko abaturage bakavuga ko aribwo bwa mbere bari babonye umusaruro mwinshi nk'uwo barimo gusarura, kandi ko muri icyo gihe cyose bayimaranye nta kibazo bari barigeze bagira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.